Yeah. Everyone bring it to the floor when the beat drop low. Move to the rhythm like you are a python. Select a pull it up, ukicheza na tempo. Kwanza zangu zime nice ni ero kamano. Siziki, ombulu koro chako mienjo. Nyako more kona kora neno chako gila atati. Koka mukombero na modo. Mama tine kone nija match pierre tindo. Onegine chumbi nyiri tinde dongilara. Nyiri beyo beyo hapa kule wamejaza. Wanafanya steam zina shuka zina panda. Makarena Bash tumefika na drinks zimeshika. Mashore wamejaza dance floor. Wengine juu ya speaker. Wengine zalipuka. Wengine wanashika mo. Every girl a wine. Every girl a wine. Kodong. Zunguka zunguka ukiringa inya kodong. Down touch your toe ukitik na kodong. Zunguka zunguka ukiringa inya kodong.
Shorty wanna go down. Hakikata kwenye flow kila mtu macho kodo. Akitingisha msondo. Tingo zake deadly vile anawasha moto. Chilili bam, chili bam bam chile eh. Nimekwam, nime pull up na kirende. Foundation weka samaki na sembe. Itadoja wapende wasipende eh. Tunawakata kama wembe. Wakiumwa tunawamezesha tembe eh. Na wakimea pembe. Twazingua na mashoka na majembe.
Tumefika na drinks zimeshika. Mashore wamejaza dance floor. Wengine juu ya speaker. Wengine zalipuka. Wengine wanashika mo. Every girl a wine. Every girl a wine. Kodong. Zunguka zunguka ukiringa in your kodong. Down touch your toe ukitik tak kodong. Zunguka zunguka ukiringa in your kodong.
Ni magizani na pregemisha katika. Tume arrive lukumbishi tushapiga. Niko divine na makoro zimeshika. Msupa wako kikamba ya yendio mboga mime sima. Informa, nimekuja na warembo wamebeba. Wana mabumbum loud. Usteze na mamorio wanataka tukuzicha kuwa meza. Wape vidonge vyao. Wene mana kama ronde mafino this is a killer. Tunachanganya changanya tequila na masativa. She drop and give me wine chora saba. Mindyo teacher bilka bilka hindyo mida. Tunazoza choma picha.
Bash tumefika na drinks zimeshika. Mashore wamejaza dance floor. Wengine juu ya speaker. Wengine zalipuka. Wengine wanashika mo.
Every girl a wine. Every girl a wine. Kodong. Zunguka zunguka ukiringa in your kodong. Down touch your toe ukitik tak kodong. Zunguka zunguka ukiringa in your kodong.
Kila koni duka koni. Motimo ceiling to velo chalo amanyo mali safi. Japer po 13 come to the daddy they done the dada. When I pull up on the yard they run the scatter.
Vibes in mashika nari. Teka mchana adingwari. Kwanza tukiwa shangwelo. Tunafukuza mapepo oh, oh, oh. Hide and seek. Tuko kwa makorido. Watu mbili mbili magoshodo na mamorio.
Bash tumefika na drinks zimeshika. Mashore wamejaza dance floor. Wengine juu ya speaker. Wengine zalipuka. Wengine wanashika mo.
Every girl a wine. Every girl a wine. Kodong. Zunguka zunguka ukiringa in your kodong. Down touch your toe ukitik tak kodong. Zunguka zunguka ukiringa in your kodong. Every girl a wine. Every girl a wine. Kodong. Zunguka zunguka ukiringa in your kodong. Down touch your toe ukitik tak kodong. Zunguka zunguka ukiringa in your kodong.